Samuel Pendo Tayarushan is the Muliaga. Sita Kimbu na Quedem Chele Quacu Pumaga. Was a corner cupenda, yote sema nitasikia. Unanipaga moyo nikianza kulia chozi unanifutia. Utamura si kidogo, waukayo siwe mbogo. Ukanyona toto dogo, utamu kaurusha ye. Utamura si kidogo, waukayo siwe mbogo. Ukanyona toto dogo, utamu kaurusha ye. Faraga nikikosea nikalisha chini nimejenga kibanda. Wow, niite faraga nikikosea nikalisha chini nimejenga kibanda. Utamura si kidogo, waukayo siwe mbogo. Ukanyona toto dogo, utamu kaurusha e. Utamura si kidogo, waukayo siwe mbogo. Ukanyona toto dogo, utamu kaurusha e. Change your name.